twigimba yose ni yijure hatara mirwe nyuma yiro inyama mare tuvugibigwi tuvugimyo tayinkuba tayinkuba.